Nisurgo wa hund ese akare tsumari nam uhorushaki osiruti zindi urankunda boni mba mutimu horana nukuno ta umutwe wa utai uko museze yanurabeho ye urankunda numva bavuga ko namana yibyiruka urankunda Wenda ntabwo nona mahirwe ari twe yee urankunda Umbabarire ukurambirwa kwanjye yee urankunda Igihe nicyashya wendejo nitwe yee urankunda Hari ukuntu mbana numva binshanze Nka numva walaye nashima mu mutima Ijya kubwira ukuntu mbana byiyase Nyamara bikanga nkajabukwa imitima Every time nubwo ubona nitonze I just wanna fly nirekuye umutima Usamba numva muri njyewe nihuse Johnny ya mapenzi ni pole pole yeah Oh yeah, oh yeah Ni pole pole yeah Pole pole yeah Nibimani zibyo dusaba Mu mutima nakuyishyuza Sinzi impamvu wikubona Mu butayu zo mu migezi Wenda ntabwo nzi iyo bigana Birora kenshi bikambabaza Rarira kenshi ugasakabaka Wa Yezu wanjye bikambabaza Numva bavuga ko namana yibyiruka urankunda Wenda ntabwo nona mahirwe ari twe yee urankunda Umbabarire ukurambirwa kwanjye yee urankunda Igihe nicyashya wendejo nitwe yee urankunda Hari ukuntu mbana numva binshanze Nka numva walaye nashima mu mutima Ijya kubwira ukuntu mbana byiyase Nyamara bikanga nkajabukwa imitima Every time nubwo ubona nitonze I just wanna fly nirekuye umutima Usamba numva muri njyewe nihuse Johnny ya mapenzi ni pole pole yeah Oh yeah, oh yeah Ni pole pole